kama mtoto nipe. Bona nisi sample. Leo ni lazima nikave. Kwangu sio hasa.
Baby girl tease me kwenye longi. Fanye adharani utaniega kwenye ngori. Ukicheza na wewe nitawapiga ndoni. So unanimada na yako hodi.
Pose. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design.
Kona lover, sama kwa lucid deny. Na kama hauna, I really wanna make you mine. Niko rada for you I will die. Nimekusoma kama mbuku, buku. Parazi nyenye bubu, bubu. Hakoka waste, mwaki unavo wine. Usiku niku digi digi kama mine. Setu zime nice, alafu vile umeva very nice. Baby, setu zime nice, alafu vile umeva very nice.
Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design.
Baby, we ni gwiji wa mapenzi. Gwiji wa mapenzi. Baby we ni mchawi wa mapenzi. Mchawi wa mapenzi. Wazi wanauliza mbona kwako misi yami. Kwako misi yami. Napenda vilo meji beba vilo meji ami. Vilo meji ami.
Nyumo kitambia kuna tingika diaba diaba. Madiaba umekari.
Siwezi yada shash cause we ndo mali. Siwezi kunyobia kwako nishalewa.
Setu zime nai. Alafu vile umevaa.
Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design. Katika, katika, hit design. Katika, 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 hit design.
Setu zime nai. Alafu vile umeva very nice. Baby, setu zime nai. Alafu vile umeva very nice.